with latest
DJ's talent on the beat.
Get his bumbuka. Get his bumbuka. Yeka ilenikis.
Yes, no.
But ke atyali.
Whatever you can see.
Don't worry.
Maybe ke onjali fita nove. Munji singa nyeka okotwa fuma nove. Anjili njina belela nezila. Kisi na dansi ya chonja itekela. We know elo nawe na itwa kwa njisa. We can confess data nyanti kanaka fwita. We can be late jika kala kumolika nove. Niva njiti hanoke na bekuta kanjite. Oh oh, so follow me go. Golo Zeo za watu golo. Nova kashonga chwani golo. Wena uye nina golo. Yaka nianga inge kuwe na baby katia.
Yesi.
Oye, so follow me go.
Golo
Zeo za watu
golo.
Nova kashonga chwani
golo.
Wena uye nina
golo.
Yaka nianga inge kuwe na baby katia.
Mutu wa tuwe nifapanya na niwena. Na kuna kuswali wana kege kwena. Hani kubonanga baby we na fona menya. Laka niwena rila teori savenya. Fakuli ni kusie fona na venda. Kuna hana foni fitile niwena. Fakuli ni kusie na ihana yeo wena. Zeo kaba jagafela niga kufa. Nekeo ni tuba tubanga manenge kufa. Kwani zolela niwena kikwa hule. Siba udweri baby bao kimazo ule. Nibaka ni kuti baby ni kusie. Kimone koshola baby kutifa ni kusie. Ni kusie ni kusie anikuwa ni kukosia. Na ziba kutikiwe na anifanga idea. Siba udweri wena neke bashonga. Bashule kale baizi kwa jisonga. Nibaka kutunda bashemina na honda. Kwa utwala kulihani nari honda. Na kuni na kone basari kukutonda. Na ikile na neni seri kuishonda. Yes I, yes I.
Mepike onjali fita nove.
Mchikale
Mujisinga nyeka okotwa kuma nove.
Chimbongoke
Anjili njina belela nezirila.
Kisina
dansi ya chonja itekela. We know elo nawe na itwa kwa njisa. We can confess data nyanti kanaka fwita. We can be late jika kala kumolika nove. Niva njiti hanoke na bekuta kanjite. Oh oh, so follow me go.
Golo
Zeo za watu
golo.
Nova kashonga chwani
golo.
Wena uye nina
golo.
Yaka nianga inge kuwe na baby katia. Oye, so follow me go.
Golo
Zeo za watu
golo.
Nova kashonga
chwani
wena uye nina
golo. New style on one time. Inai wangu ishirila volo. Wasi mangu putelela volo. Kashemo kukelo yami ngolo. Kusuku tunafumu nye shikolo. Ainyai testimony. Naka zanga kagelo waka festival. Inakapwa kuma competition. Inyima guys now inangelo so I'm a king. I definition. Mfamili kana karinga in investigation. Ok naketaka. So careful guys bampetaka. Kusuku swafuma. Aka kilo kakezi aka ndekuma. Eh, tuya kuno ngutete sheko. My feeling heza ngusese seko. Ok, chupe m6 days. Na sign is ok, chupe ka babe. I haven't used up the sleeping alone. Too much grab. I just need you babe. Come and sleep on job.
Epike onjali fita nove. Ndeti
mboboke na china kusuma yeka ilenge.
Inatinja
chubichi ni play sini buzz.
Anjili njina belela nezirila. Kisi na dansi ya chonja itekela. We know elo nawe na itwa kwa njisa.
We can confess
data nyanti kanaka fwita.
We can be late
jika kala kumolika nove. Niva njiti hanoke na bekuta kanjite. Oh oh, so follow me go.
Golo
Zeo za watu
golo.
kashonga chwani
Bolo
Wena uye nina
Bolo
Yaka nianga Inge kuwena baby katia Oye So follow me go
Bolo
Teo sabatu
Bolo
Noba kashonga chwani
Bolo
Wena uye nina
Bolo
Yaka nianga Inge kuwena baby katia
Chibongo kina chinago suma Ruje Eo Stallone Wani febi asia Eo my radio stations Kafana mivona Wani cops
Eo still bad man
Ale kiss
Boni Taud
Mr. Gary Steboy Baby Harriet
Deep flavor forever Eo sniper
One time Blessing Eo precious Side 2 side J
Say the latest music.
When it's your
DJ Stallone on the beat.
Hey, you like Sasuke, I see ya. And the J, Rich Kid DeValoz.